seziphelile Sizohlala sonke sijabule Nokukhala sekuphelile Ngelinye ilanga
Voice me.